single. Sina mshiko, sina bingo. Sina mtoto, niko single mwenzenu.
Kama kuna mtoto
aku single,
just let me know, niko single.
Yes, I want somebody to love me. Yeah. Sina ni kama ntabaki hivi, mana hata mimi napenda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Mwambieni atakaye kuja kwangu,
I'm crazy.
Na sio ni kama nitabadilika,
I'm crazy.
I'm crazy in love,
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Kuna mambo mengi wamenita mimi na sijali. Nishaitwa cheesy fresh, naona kama niko busy na mengi. Sipendu mbea sana, mimi sio mlevi, lakini penda nita kwa cheesy kinomana.
Sina ni kama ntabaki hivi,
mana hata minapenda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Mwambieni atakaye kuja kwangu,
I'm crazy.
Na sio ni kama ntabadilika,
I'm crazy.
I'm crazy in love,
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Na 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 penda wasichana. Pombe, sigara naweza wacha, lakini wasichana, wasichana.